aywa cuko cuko langal fa hande on bo fayi minati lesi jo kase mi wonde Ousmane Nyali Buli no badda
bari wallahi jatta ji Allah mi de sedde mi de rede
aywa ko watte hirande hana jongude fi watte jongo ma de mballarndu
tuta
ko won ton ko
gonga Umar way galo def 2019 do er ngaji seda waran fuddude neno sini suka be yogabe anan gondi jongude fa kibirade defo e kumube yogabe ngukaji ani wadde
ngukaji dun
ah non ko nenen keban fa mudun le jurnangal yewtere mini magnde e ngara halde hala hono sukabe jokkolbe kaybirata joddiji mabbe hono be daranirto almusaddaji mabbe nenno kabaru haro chaldi e ngara halde hala haro chaldi gondudo e wadede leedi nyame do don seniore e seniore
holli tindi wiide jango examen ngaji noddeteedi defdi puddan wattu joni wobban gonde bamde leso ngaji wobbe don gonde yaltinde dati goddi
dati be ngatte ande non
aywa be mbidun jinebo holoni jinebo ne
an guikaaji be ngattadi fa kebe en faamu e mudun nenno himbe meden won ummi be jotti le nokku be noddirta ecole fondamentale Jean Rissard gondo medina kura ko men dido bomako do nenno ko be tagidi dun no ana metti nande golleji dibe ngattaton joni di nyande fudi buri wadede nenno holli tama wiede bembe ande de wonno ko suka be nawdiroto fa ngada nguikaaji di kedden ko yoga mabbe bi
be natira telfulngaaji dereji yoga ala tura dum le carte mabbe wobbe na bamadi do ande kesse de bangal telephone whatsapp facebook twitter messenger youtube google nguni ande kesse de be nawtorto bangal histoire jeu sm biologie ekonomi de mudu ala isukabe lukoy dun no ngado bindi do dereji be kaban dun no nawtora di der saluji di
aywa adnar nu yahantan ana yara yeso so beme ande de iwi ton won ati goddi kesen di sukabe jogi
baro arabuli harande ko buri haynade mudu
mi anda
sugabe ko live tv de nenno kambe e janginobe jaata ngoli data nenno fabe ngada di nguikaaji kede don ko yoga mabbe ko live tv de
ala sugabe le ko daruldobe e janginobe tortobe sisengaaji batta njoddi denno dum dobe naw tortonde saluji di
ay wo honno dum worino ka laamomi wiyam e tinnobe dala ko mbeta jina bo nguikaaji
do mudu Umar Way Gallo nenno kanko noddirteedo Mohamed Maiga kanko wonno directeur national du centre d'examen et de concours nenno liti wiide laamu o han dara dande mudu nenno wattu examen ngay di ngattende bembe ande de taje kede den mum
si don arrive
sini wattu mudu bembe ande de ana mbawi kadede wadan fa examen ngay di ngade fa gasa wadan fa nguikaaji do mudum buyto ne examen ngay di ngadirte no gasiri
a peu près correct
Ousmane Nyali Buli en jaran kita wattu jone be koliti wiide no robele be gonde yeyirde ton ko he mudu enno idu wembini sanne
baro a wofa fe non jati wonno ko kanko horejo conseil local jeunesse don o jokko do ore jenesi e region kay nanno holliti wiide dum ko wondi wadelle on ko ana wembini sanne le duubi ngaroji kanko noddirteedo Salifu Boubacar Tunkara horejo conseil local jenesi kedjaado meden gondo to kitaton don no kanko Moussa Jakite landire makko
aujourd'hui no wakati dun o min metta sanne tekaade wiide sukabe hewbe lakini o do kabar o dum lati jati wili yonki mabbe fangude be do yimbe le tawene ti Allahji cellal na tawen hen be mbalan e dido imadraji di tawene ala wada hello e jande mabbe e hakkilo amin kay dabar mudum yo beedande jamarande fam enen kane dum fududo dum gladjoni dar galleji e dede amen
danno quartier
en joti mo sanne kanko kedjar meden gondo to kitato yowter meden no dirte mini magnde dum nayirto bangal no suka be gonde bamirde cogule bi muden so nawtoro
Umar Way Gallo anda e dum wembe suka be hewbe do honno nenno hono be dar nirto nenno joddiji mabbe sinen lewru wati landi kewdi gondo kabar mudum honno be almusaddo hono be gatta faabe kayba joddiji mabbe nenno suka be hewbe mabbe Adama Amadou Haydara tewti faamu e mudum
gu mabbe hinnaade kabar golle suka be na keba teraji kewdi bangal jogola joddi mabbe dum wawata fe darnaade almusaddaji mabbe fuf e wi yoga e mabbe kebal mabbe woni ko famdani haajuji mabbe di
kam paran chaasambi
e misalu sa ujinaaji nogen jobeteda lewru senduwati ata jogi tiidalaaji ujinaaji sapande nayi no joddindi warta non tiidalaaji didu ngarata mon fudu e arsuku mudun yogabe ngollata ka ana jogi fu yogabe hitande hurde ana ngolla ka wala ko jogi sa yobbi neddo fa heewi tan wajibi o wujjata sa yobata neddo gasadu ada haani jondorade fu
e wi wali tikite dunke kabaru kebe cialaji jogola joddi sukabe be nabili e sababuji kewdi
o mali le niveau
de mali do joddiji di ana pandi ana suka fuddobe golle be kebal mabbe gal non yo bangal almusaddaji wadete yogo odu resete ka ko tay ka handen ko non ko buri yewde joddi be do sukabe fu nyamete fa satuji e nyalmo be dendu be do sukabe yoga ana jidi hollinkinare se e fuddi gollede nande wobbe hono fuddugo golle ko buri duugnoga na capantati
ka amadou dumbiya yo suka gollowo der gollirde gardien yakou hebi jati hunchande dun hore ele hitande 2017 on go fuddi golle makko o facintini min dabere jiddi o notorto
tiida la fu mi hebaali le golle am o lewru fu ujunaji jeegon jobiteemi kaliji cewdo ko ke bammi seeda seeda ko ngadami ngure am joddam lewru ndi mi resandi
denno hinade ko buri fuf hasindinade woni jogolo lobbo kabaru juddi wal tikati hultiwide gollirde na hani hunchande hore dabereji mabdu latade sababu suka be mbawa jogade no fewri njuddi mabbe
e jowti mamadou samad seku kanyen ousmane diko sa hebi cogu lewru ma dum ngadda fami resena nan
na barbi ya ke machi no wa
sabi ya waddan tan mi resena
ba yani ga pulle jaande fem bodi mi do wa ya ke ma
jaram birti sembe tial ko yata malin kobe dogobe noga e nayom kanyi en gondi e wadde ton imma daraji wattu joni tedir gol le rumde afrique le no wori
baro nena be kolliti wiide ko be gondi wadde ton dum ana buba bernde don kanko malinke noddirteedo bilamba dambele nen no hebi medaille d'or e discipline ko be noddata don no haro tiad so a hauteur i holliti ko woni hakkil mako kedjaare meden gondo ton joni aissatou bari don ton nyame ton kedden ko wi do faccitango mahamad samassi
en kebi bural yewtere lollirde lancer de poids Signor en worbe dum latima guubo so bangal signor mb place tatobo en kebi denno yo honi en kebi medayuji gede de fuf
aywa en jaran wattu joni o tiagal leydi ndi kanko no dete ismaïl bongora mo duudu marta duudu chapan tati en nay politan wede o yoppitama leydi france ndi tiagal ko famano o mo fiele no kono dete alride ne leydi haramaini ndi
o yottege le o club le hitande 2016 lewru janvier mudo ismaïl bangura nenno o rewri e club o fa dilla le mudun
aywa tiagal ko o do joueur jukonno le leydi france di wiyama on do wakkato wonno fiide ballon o fini ton fenande balere kirim sabi do holiti de golle fu o walano aywa kanko neymar o kay dum wana kesumi e makko sen wakkati fu o yono o sans en gubal wattu jono wi o ma haja
wirfitade barcelone woni ko yidi wadde ka horejo club paris o kanyum real de madrid o yidi o ya jide din jidan horsina moton ka horejo club real de madrid do no florentina perez kanyum kan horsinim
wonko jigini da en ton e halaji mawdi na ousmane
baro arande homo buri wode tane
mi anda
burdo wode tane yo do woddi kanyum buri wode tane sa joni sini fa sokoro jota nda wari de jona do halde ko wilfa homo wa yedde dama
wala non jatti woni tindi wi de secretaire do kadde ten e de do yowtere ka fa hander kedde hedade honno andir onno seeda yowtere meden no dirten pousse grendan wara e fulfulde